ilinhlonipho kimi yoba sengathi sengahlanyela kanti yibo laba kanti yibo laba yiba baqeda inhlonipho yimi kanti yibo laba kanti yibo laba yiba baqeda inhlonipho mhlawa ilinhlonipho kimi yoba sengathi sengahlanyela kanti yibo laba kanti yibo laba yiba baqeda inhlonipho kanti yibo laba Ilinhlonipho kimi yobe sengathi sengahlanyela kanti yibo laba kanti yibo laba abaqeda inhlonipho yami kanti yibo laba kanti yibo laba abaqeda inhlonipho yami Ilinhlonipho kimi yobe sengathi sengahlanyela kanti yibo laba kanti yibo laba abaqeda inhlonipho yami kanti yibo laba
Uthula mathula sathula fokana labantu fuze abantu kodwa vele bayasho bathi umshini wakho usenhliziyo Mafulatela ba mkulumela bonke baka ikhodo kodwa ngibona ufike kahle bese ayitshela ukuba umakhuluma kuzwakala le maqedo washilo ukukhuluma kuthini. Qedo wadlula njalo ufana ndoda ngokuthi yaqedo. Ikuzwe bebeka amabala abantu sithi penduku beyisinqobo. Uma buya bathakaza ubuya njengenami ihlehle iyolanda amandla uzwe nje ukuthi ufike kanjani. Yes, ngini ngishone phansi kwelakithi enkandla mahlathi amnyama ngafonela umkhulekela umfokampungose ngathi mkhaya wathi ya. Ngaphinda ngathi mkhaya wathi ya. Ngathi mkhaya awungibolekela umfana wakho lo nangilo oshaya isigini kakhulu lo abathi umongeza umfokampungose. Ngifuna nje ke siyokucebula abafana sibashaye abafana njengongizwa nje ngiligxoba ngayo. House, house, house. Kodwa mongezi umfokampungose wawuzushayisa okwabhemile mfana yazi wavela washayisa okwamntu yenziwa-ke manje ngiphinde ngehla ngashona olundo olumahlikihlinga lantu asinqe sinende umfo kandlova ubuze nje nawukuthi ushaya kanjani lesigini sakhe. Haw usuke madoda ngithi hlala kanjalo tethelelo mfana kasheze uphumule kudala sibashaya ababhem sisitwentushani ithusi ibambile angithi wena uhlibiza amahlibiza unkomsi mthandela ukuma kwamazinyana wena ungumphatha wefolofolo elingenenhlamvu phansi kwelasedaviton. Nakulo nyanga ngisakushaya ngayo uthuthana umfo kandlova inkostina naseyidinobheni yachofathofa. Ey, kacheli, engathi usuchofa kakhulu kodwa nawe manje. Yazi uvele ube yi-abnormal vele ukubhala umbhaqo wonke. Mabili amadoda kubasket kulo nyanga awuqagele nje ukuthi ngiphethe bani. Awu 60%. Awu 60%. Ucela umusa, umfokazuma. Awu suka madoda, awubuni nje uqubula kanjani ubasket. Suka! Ngiphinde ngishaye ngomfana osemncane kodwa uma uze umsebenzi wakho ngathi nje umuntu omdala. Ukhaya, umfokamkhizi. Bikipoti ngiphethe uJJ ufokambuthuni useyimi njalo ngilelolanga elishisa ekuseni kusakazemini kuyobanjani. Inkunzi yamakwinja bayikhuluma khona thi ukhona bafuna bafokazana bathi umafika kuthuleka kuhle kwenkosi yesizwe bathi umehla amlandela ngenxa yokwehluka kwakhe. Yena nela zonke iy'nkali yakona labayejabula bonke abantu mabeze yakona ligqiba abafana kanje. Bayejabula enkandla kwelakithi, bayejabula emsinga, bayejabula enqutu, bayejabula kwanongoma, bayejabula eshole, bayejabula ebhelville, bayejabula ethekwini, bayejabula egoli, bayejabula eislandani, bayejabula esazini, bayejabula lesotho, bayejabula egreytown, bayejabula efayela, bayejabula enewcastle, bayejabula kanti futhi nasempangeni. Umahlala bemgcona bakhuza ugogo bashezi wathi yekeni bafana bakithi inkomo esivunileyo. Ngithi qhubeka njalo-ke thi ongalami uvike noma kunzima nje kodwa siyofela khona. Inkunzi emnyama bahlule sebeyigwaza maqede kwalala kungadleki kweminye imizi. Zijabule zonke iy'nsizwa ney'ntokazi yingasaqali mazizwa le ngoma. Unhleke usufokampungose, uthiboze umfokancumane, usiphi umfana kadlamini emsini, untokoze ufana kalanga, umandla umfana kandlovu, usokaleza umfana kandlovu, ucaya umfana kacala, ubrise umfana kamabuza, ukhalazela phansi kwelaseGreat Town, uthobani umfana kanala, unathi umfana kanala, ukato umfokanala, uzolani umfana kazulu, uswakho umfana kanala, unompumelela intokazi kamlotho, ualile kwamande nani, usibusisa umfana kashani, uLady Max, umasikananda kwelasenkanda, ukamuhela intokazi yaseLesotho, ngelangwezi, unomfuni intokazi kambono, umumbo omuhle wakamkhizi, usikhova umfana kamhlongo, uhlakaniphi umfana kadumisa, umthoko umfana kasikhakhane, uthubelihle umfana kanalo, ukabi intokazi yakwamagwaza, usiqeda umfana kanalo, umfana umfana kanalo, umezwa kanalo, ubonawa kanalo, ukhule umfana kanalo, ukujani umfana kanalo, umfanzile umfana kamhlongo, umsa uBenard umfana kanalo, umakhanyile wasebhulu, umlondo umfana kanalo, untando umfana kanalo, umkhulu umfana kanalo, ungasandi intokazi yakanalo, usinethemba intokazi yakanalo, unonduduzi intokazi yakwathusi, ubonise intokazi yakwathusi, ukamelithi intokazi yakwanalo, wamahle wakanalo, umandisa wakathole, unkanyisa umfana kanalo, usiphe umfana kazitha, usiphe ubovu umfana kantanzi, usidu umfana kashana, undonsi ukhwalithi umfana kanalo, Utsatsana umfana kaShesi, unathi umfana kaShesi, umzwethu kaShesi, ukhayelihle wakanala, usandise umfana kaKhumalo, usifiso wabasikandi promotion umfana kaXima, uzamambo intokazi kaMkhize, unelisana umfana kaXebekhulu, ngoyidumelo intokazi kwamashomo, ngoma intokazi kwamlunguzi, uAmini indodakazi intokazi kwahlongwane, uOlethu intokazi kwadlala, usilindile intokazi kwadlomo, uzothanda intokazi kwakhambulo, uthandise intokazi kwamantshanga, unobuhle amasuku, unqobile kwakamathi, uphethe ngokuyivuma uBheshwana umfana kaSikhathane, aphinde athokoza wonke ama-ona emareki ngokwehlukahlukana kwawo, uyathokoza umakhudu umfokadala, uyathokoza ubamhlanhla umfokagwala, uyathokoza umavava umfokaSikhathane, uyathokoza uphotha umfokaSikhathane, uyathokoza uzwakushiya umfokaMkhize, uyathokoza uSiyakanye umfokaXebekhulu, uyathokoza umusha umfokaNandi, uyathokoza uDVD umfokaGwala, uyathokoza uMkhaya umfokaMagwaza, uyathokoza uThami umfokaSikhathane, uyathokoza uThembisa umfokaMhlonga, uyathokoza uMzwathini umfokaMthethwa phansi kwasempahla.
Uhambe ujika abantu ukuthi uzombamba, wesitha sami awazi yini ka. Uhambe ujika abantu ukuthi uzomthola, wesitha sami awazi yini ka. Wesitha sami uzomthola nithi uzomtholeka, awazi yini ka. Wesitha sami uzomthola nithi uzomtholeka, awazi yini ka. Esitha sikawa mahambwesayi omonakalisiyeyesu kulekhona, esitha sikawa mahambwesayi omonakalisiyeyesu kulekhona.
Izakushana babafana bami abayilishumi nambili, ngikushaya ngobhenten umfana kaShangazi, ngikushaya ngokuleka umfana kaMhlongo, ngikushaya ngosibungu umfana kaMagwaza, ngikushaya ngopulasi umfana kaNtanzi, ngikushaya ngosepeni umfana kaNala, ngikushaya ngomandisi umfana kaNala, ngikushaya ngosilinda umfana kaNcono, ngikushaya ngobhajethi umfana kaDuma, ngikushaya ngothabisa umfana kaNala, ngikushaya ngosibufa faza umfana kaMthethwa, ngikushaya ngosabela umfana kaNtanzi, bathi umuntu umsheshisa, ngikushaya ngosibonga umfana kaPhakathi, ngithi vimba ngapho umlabalaba umfana kaKhumalo, nami ngizovimba ngapho labafana sebekhululeke kakhulu la. Ngithi ngibonga kini nonke abalandeli bomculo ngokungenzela iqiniso, nginjenjenjenje kungenxa yenu. Hawu, cishe ngakhohlwa, eyi kodwa athi nginiyeke. Follow!